Mwami wacu, mu bibazo byinshi tumwiringira, mwami wacu.